Radio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Bangal Saraji Gwale Lesu du Batir Nurumbian, député MB Kauri Kaura Limbian Fahande do Tobe Tapantati Enao Berde, Mbian Holitore, Leuru Kumjan Jukungo Fawde, député Saria Luto Saria Siriji Mabi. Bien Lady Malindi Yauti Adadu Ujinara Mbian Chawibe Nyao Coronavirus, Bambia Batemudon Gulre Chella Raison Ajidi, Bulitike Rafikake Guliri, Njautagul Idamale Churi Dotra Mabi. Politikol jandeji mbiyan classuji examen e jande do bembe ande de bembe ande kasede mbiyan futan e watu goto e we gulirre humaninde jande e leire. Ingoni sembe kabaruji amen na hande kikide talatare noga e jegam lirume hitane 2020. Bismillah sakirabe. Tobere chapani na ena berde seriaji gole le sudu batirundu latike sababu rafi kawral depute en mbiyan le maire hultama wide leuru jukungo watte fawde e kala depute lutudo seria siriji mabe. Beten talatare nde kato seria yamirama gulirre. Kanon ewi Musa Mara ewi député Musa Mara kado saria na hani jati yawtede kedana ko hebani en Musa di len jallu e do festango amnata jan
le centre international de conference de Bamako do min goni do député en kawriti fa ngada battu to be saria wol debe enay ul di sariaji sudundu kani goldirde do woni joda kadden mabbe o gol saria wol tipama sapo e jetti lewru me yabindudu sabi be pamminali kongol mo inta non biri kuro kons tisionado gol sariawol turtike bete hande e joda kalden mabbe o faabe pammina no gasir kedden Amadou Cissé kankoni reporter de la commission ad hoc assemblée nationale to
que si quelqu'un viole
yawti tongode sariawol assemblée nationale bokingol ana han hokkete hake mo jukkete e mum ngadi hakkelle wul won ko min bayliti e sariawol gol wakati joni o cour on dardi tobere sariawol sappo goho gol heddo gollirede fa yaw yala député MP fu ana mbawi hawrute e no dangongo kanyi e jokkirde non reji
registre
e fu teme dere kanyi sappo goho député woni watambe gol sariawol Mamed Sall kanko mo député gundan o watandi député en parti yala mabbe dun ngoti ngodana gol sariawol Moussa Mara kanko mo député communicate kedden mo
la sanction n'est pas à sa
bonne gol o wana darnde mum dun e tukkoji kessidi wala fey tobere sariawol gol nokkure wotere tan woni dum hollata so jomun boki le gollal mum dun ana jukke ko hana jabbalel lewru hodu woni bonnude lawur golle mum hono bawrudan ittude jomun fe hunde wiaka hen min kana hadude jomun tay min gala sariya non sariyaji bi kollitiri min jokkan e majjun min jokkan wotude min jabata e sariyaji di min kolli di dartaki min gadan hono no min gadiri no arandere
ni comme on l'avait dit la dernière fois
to e majjun tilade di sariyaji an hani turtade to cour constitutionnel to fa hokka yamirore majji
jogola suru batindu na anda joni kay hande woni ko perle mbiya pelle de joina e de mbara jeegom e wotere de yu fedde hirdube lamu jeyon kedi mbiya jonkidi be yu mbende himbe lamu andon no wiide pelle MPR Sadi na jeyda e de lamu de député en taton ngonbe njen be galda e fay goto yu député en fedde yelema gonde e imyen himbe lamu kala njido bedaram do hejoji kala njido bedarade fam do hejoji yo tamani na mbawi nawtorade bembal whatsapp numero won 76 70 86 51 via momo wudi yopata ke budi yo 37 320 Lady mbiyan lady mendi yawti adadu ujnyeron chaywibe nyaw coronavirus mbiyan ka mfufu etawede chudi dootoro rizon ngaji di mbiyan rizon ngaji yogaji ngalafi mbiyan ku larwete mbiyan ku nyaw o larwete kulukuro woni rizon budo fufu adadu nyawbe COVID-19 bangal ku buri temadron limtabe joki henna muti kidal woni do boto fu do mbiyan fay goto tawraka nyaw o soana mbiyan e yimbe njoyobe minisma kerdan nako hebani en imirana kilu mayga e do festango amnata jam
gallure bam ko ne woni hore e jogade yimbe nyawbe coronavirus ene jogi teme e je e sapo goho nanga do o nyaw teme der e yimbe jeyon nanga be o nyaw sapo e jeego yon celli yimbe jeegon kindike hen e di region kulikoro o kanyun woni idabo e o nyaw region mofti jokata hen yimbe chapande je e jeeti nanga e mako yimbe sapo e jeegon celli e mako sapo e jeegon kindike hen e nyaw coronavirus o e lewi hore je dogotorore regional min dolo suudu sawdu nyaw coronavirus moptito an handi e ballal kan waawi jabborade be yimbe nyaw coronavirus region Tombouctou sakti e ude yimbe nangaabe nyaw coronavirus kany warta e darne nay berde yimbe malni hawre en jeddan woni nangaabe nyaw o sappo yon keddike hen yimbe jattan be faafu wadali tuuri dokotoroji neddo goto santana kay woni region arandejo ardiido hebude neddo nangaado o nyaw coronavirus yude den wardi ngalama hande o yimbe debbe nayon won nangaabe hen yimbe nayon be fu keddike hen noga e jeego hen ceddi dewi directeur regional kumani be cellal tombe yude den yottaade ngalama hande o dokotorobe daraniibe safare be nyawbe be dogaaki tiidanaaji e majjun region sego o ana jogi yimbe sappo e taton nangaabe e nyaw o yimbe nayon santanaama nayon wobbe keddike hen hollitinde tan yimbe debbe e sappo ana gondi e hawjeede yimbe debbe e sappo wondi e jeewede e li region ngaji kewdi yimbe daraniibe cellal region nayo bo o ngala ko wete test ngaji ko e lewi directeur regional kumani e cellal ton o holliti wiide yi ameji ko pamata ko fu o bamako do warata hono majjunto sigaasu to dum joggi be yimbe sappo e taton nangabe nyaw covid-19 o yimbe sappo e didon cantanama fe goto heddaki hen
nyaw covid-19 na wondi hubude sanne region ngaji sahal leydindi gawo tawrama yimbe nayon ana e mabbe yudo goto e neddo goto selludo won tawrabe mbiyen o do nyaw o leggolirde Nations Unies gawutun yalla edo bedoro famu keddan ko heban en mbiyen kedado amen na to gawutun Ali Ibrahim do fayistango min amnata jal
neddo goto hebama yimbe gendi gawoni mo nyaw covid-19 ya e mudum jena lewru me 2020 non hollitiri yimbe daranibe cellal ton uude nan warde joni region o ana joggi yimbe nayon mo nyaw covid-19 woni e mudum yimbe daranibe cellal ton be kolliti e lebe yimbe neddo goto santanama hen goto dun heddike hen e lewi direction regional kumani be cellal ton be yimbe sappo e jeyon wobbe kebama santanabe o nyaw covid-19 ka be yimbe minisma wonbe gawobe goni e mudum den docteur Youssouf Touré kanko on directeur régional dogotorore gawunde
panna rencontre
de goto torama nyaw o to minsma tun gundure sawrede tun lengal hore gawunde kay yimbe na non tawrama nyaw o gendarme goto kay heddike hen jati ana heddi yimbe le tato
simple citoyen
direction régional kumani be cellal ton be martini kumpa noga lewru me yimbe didan cantanama e o nyaw covid-19 no holitiri directeur on kedden docteur Youssouf Touré ko sifi hen
les 3 jours
barka Allah be do tato be kay cellal mudun no gondi yarre neddo goto ala wonno gaggila nyande noga lewrundu analyse nga jadi fufoditi o heddora ko nyaw nden non min jobtitimo jabuuji yimbe didon be ngoni dimi domata
resultat
e lewi yimbe daranibe cellal ton be be jogi etti allaaji bamgol iyan waddude do bamako do non be kollitiri docteur Youssouf Touré kanko on directeur regional dogotorore gawonde kedoden mo
quand on fait les
prix dam dam bam fuf min dam bamako di ba wadde nyalo mafa balde didi o tidal goto min jogi kanko gullir kay nagudi
hore be dogo tororande andarda yimbe gendi gawondi tinno e laawi dentodi dokkadi e nyaw coronavirus fa pandina rabugol nge nyaw o don ko Ali Ibrahim hebani studio tamani iwde gaw
pangal lam jenna nyaw covid-19 talatare hande sappo e jetton tawrama nyaw o e sappo e taton samtanama taton heddike hen yo kabaruji urri kay kulukuru sika sego e ngalure bumako denno wakkat juno adad o yo ubnyero chapande jetdo e jetdo nyawbe temedo jago moy sappo e jetdon no selube e chapande e jetdo iwbe fa hande bangal o do nyaw kedon no bataki sjo tamani
sjo tamani
hodum woni sababu wattugol gafake madu maske wajibugol wattugol gafake e hinere mudun e ley nokkuje jama ana jeya e seriyaji di mali sakiti wadde fa haba e nyaw biyetedo coronavirus jonnon ko saabi on don seriye ne ko hani andede de hono picce jaltoje so neddo dojji ma illi fayso ana hala madu ana nyama e ko nandi e mudun dem picce ana moobo nyaw o ndenno sabim bina sakagol mokko dum e ley meden ndenno wattugol gafake oyo bafal tekkungal bawgal hadde o do nyaw sakade e ley meden eden kani yamminorade o do gafake madu masake do nafa men en fu e ley on don alhali homo fu ana hani jatorade hono jogi do nyaw o fa rento rena heddibe kede yoga e tinnini fa andon hono gafake o ma masake o wattirte tinno don gatto mo fa o huuba kine modon e kunde modon fa tenga e jesoli modon cele memde gattudo gafake neddo kala memdo masake gattado hono bamude mo fa lonamo fu o lota juude mako fa laaba e sabunde o fa bitoro neban biyeteda hidro alcoolique mbaale ka e wattude gafakeji di wattugol gotul sabi wattande wotere fu idi kani tipede law ciagal ittegol majji alla rem wadda cellal
e tamani a si jotamani
bisino modon e acti covid hande e meman hala gollirre do berle darninde kabaru nyawbe coronavirus e li l'hopital ponge yo nokure mu inande nyande sappo inay liru avril jabbudindu yalla yutinde golleji nokure randere bangal jogola nyawbe be li soji temedere nguni e nokure de mun ko holliti ardibe be
levi coordinateur sud dido mordu chawror coronavirus to ponge to ko buri yimbe temedere e debbe sappo chawra don professeur yakuba toloba holliti wiide uude jeddi warde jeegon nyawdo woni ko be kebata nyalom
yade mala
nyawbe yogabe samtanama le balde jeddi wobbe le balde sappo joyi le majun ko yata e nyawbe temedoron e chapande jetton e jeddo sawrama li nokko le temedere fu ko yata e nyawbe taton yonki mon heddiki hen wobbe battiti dalaji nabama di nokkule gu
en réanimation
Elevi professeur Toloba ko wallata be di safareji don hydrochloroquine kanyi e dazithromycin
on utilise
le chloroquine milligramu temejoy min dokkata be bete e jamma di balde sappo mi den dokkata be safare lolirdo dun azithromycin be bama dun di balde jiddi cergal mun nyawbe be doyru anay mun di den dokkata be safare kan bar so tawe idun nawi mi den gada be serum kaso jabeti anay mabbe
via l'insuline
coordinateur sur du savoir du covid 19 to pongeto holliti fandude dogotorobe yogabe kambe wallude be nyawbe
ele kedde annarundu covid 19 o lati sababu kabaruji de dallaji ngala e mudun yalla hadde dido golleji de woni ko UNESCO e do faba innovation for policy foundation woni e for policy pudi yontre jabbirende imma daradu bebe andede fanda mudun woni dawrude no jamaare runde afrunde hebata kabaruji lobbi e do covid 19 Junuka en juttima wattu londul ngol jaboto professeur Akuri ak Iknan kanko woni yubno golleji habo fewde e covid 19
neddo jeewado so tawa nyaw coronavirus wala e mudun yalla an waawi hebude nyaw o caggal na wakkati ni joomu hetinte balde sappo e nay serande an waawi tawede nyaw o anay mud sabe dun wadi so midon teddini hetingol yimbe wondunobe joomu balde sappo e nay sera buri fandude fu balde jeddi dum watta so min kebi neddo mo nyaw o woni e mudun yimbe wondunobe mudun be hakke balde jabbide de fu min gadan dun sera pati tawe ngeewi o anay joomu en toraba heddibe min don darda be yimbe dun tinno David dento di dokka di ko buri yidere kettina ko he mudun en sera
dun timinta acti covid hande jarama e hedade fejoji sjo tamani yo enji jango fa hande micintinde on notorgol masque yalla buuti sanne fratiji rabondiral nyawo
Tamani
gouvernement o holtino wiide nyande idi le rouge woni ko classeuse ak jamaaji fu ndon examen ngay di pudata jande ndendun fu data jandeji do bembe ande kesde wonande classeuse ji relire de e wi gollirde humaninde ndon jandeji leere de holiti dun wiide pelle tati ju inama yalla mo inde hejoji le tele e radio hi sejo tamani na fabo e le odo projet o kedon nako mamadou kanté hali do kabar mudum kanko ni ardo ndon gollirde jande leere e do fosnango amnata jall
la commission nationale
a wonde bomde laabe cuudi jangirde arandeji di fa yottaade classe jena o addini cuudi jangirde gadoji examen di commission mo ini walde beteno IMCF tawetende sukaabe jangobe classe nay fa yottaade jaddo tanye NRC classe goho bo yottaade classe tato bo fa yottaade sukaabe ngala e ekol ngaji mani jandeji di pudditita jandeji di pudditan didi lewru juin warorndu te wakkati mudum do jandeji gadeteede woddondir goldi keddoto wadede e classe jingaji goddi di dum woni iude guhuban fa warde jetto ban commission goddo anton darani do gollal majum fa hitande jangobe e konde la tomere
pour valider l'année scolaire
kabbe tema yi tabantati e jetti chambre indien woni ko nanga le mbien magasin nokku muntugula nyande aljumaane de wonande gollirde moninde habbo droguuji e wi gollirde mbien yimbe tatondu naate juude be totete yimbe sariya commune jeego bo fa hande e wi gollirde dum do na hulita wetre e golle e sifa golle kambe trafiquant be dakude mbien dakude droguuji e le magasin gaaji e le badade bamako fadde mabbe yaltinirde di sede sede muto makatakatani e nokku nandude le nokkuuje ngalure bamako tawe lambo andana dum fay hunde
Studio Tamani yo fa ballamu leede Suède, Danemark, Suisse e fedde leede Europe.
sengare li kabaru jo amane raison ngay dim jen accident ngaji nay won ko ben limta e liaison kulukuro tapa yimbe chapande na chapande jeddo e jondun goni banu be dum woni ko holti protection civile e be biwide di accident ngaji ngadi e wattu ben idi korka fay goto dun heddak hen e wima wi to yoroso ton neddo goto heddike yimbe le heba dun barmi taggal am jen accident ngada minibus ngado kenyan e kikide kenyan dum noga joliru me entre hakunde kuri e beni gorola les cercle yoroso ultama wiide chauffeur o ben yoppi lawol wattumo ndari yidi ben wattumo yoppi yidi e moto ben e jomuto goto denno yidanno mebdo jomoto woni ko yoppi lawol be kala barbe fu na ama su ce sera yoroso be kanko chauffeur o ko dogi wattu jun o to sikaso don ton dun ben neddo goto babno don le ima draj mabbe nan e jabuyidi dum woni fa neddo yimbe tato heddi ken kan neddo goto barmo dun yi hen betel law hande kanko suga jokole mo dubi 32 ben heddi ke le popu gollo mo be jidno wadde denno dum wadi beta ko lo hopital suudu ben hopital sikaso ben to pramoga fodamen bay don dirde am jitna on tan waddande hakkilo kala ko woni sariaji ben habude ben hadde rabu gollo nyaw coronavirus yalla e don hisa e kaba modum do e sedan yewtere meden wowande